yourself and blaze. Turn me up a little bit. It's fancy. You send it to Jizen's again. Oh, say it loud. Turn it up. Hey,
Nika kuona mwanjiwe. Nimbela kunzuna munga uchi. Nika kuona darlingi. Nimbela kunzuna munga sugar. Unzuna iwe. Nimbela kunzuna munga uchi. Unzuna iwe. Nimbela kunzuna munga sugar.
Pika mubwele mudia kondisani kwa FIPA.
Niwe.